Ngiyanibingelela bathandekayo egameni lika Jesu ekuseni. Nibingelelwa ngumfundisi uQueen Ceko with the Alliance Church in South Africa ebandleni laseShiba. Namhla sikhuluma ngomelusi. Bathandekayo. Asinasiqiniseko ngo-2026 ngenxa yokuthi sazi ukuthi likusasa lisiphatheleni. Sinesiqiniseko ngo-2026 ngenxa yokuthi sazana nalo ophethe ikusasa. Alibonge igama leNkosi. Kuthiwa ngangingekho. Kuthiwa kwake kwabakhona indiza yandiza yandlula emafwini. Indiza ke mayindlula emafini ayihlaliseke. Ilingisa imoto ihamba kugravel. Uma kwenzeka lokho abantu baphazamiseka, abanye bebakhala, abanye bebathandaza, abanye bebathukana. Kuthiwa kwakukhona umfana lapho wayehleli ahlalisekile nje angathukanga, anginankinga. Wabuzwa kwathiwa mfana wakhululeka wadlala ngama toys akho. Thina sikhathazeke kangaka sibadala. Kuthiwa impendulo yathi the captain of this plane is my dad. Ukaputeni walendiza njengoba uyibona ihlupheka kanje moyeni ubaba wami. So as long as I am in this plane, he will not allow us to perish. He will do everything ukuze mina ngibe safe. Namhla ekuseni ngikhuluma ngoNkulunkulu athi uDavide ngaye uJehova ungumelusi wami. Abese uthi ngenxa yaloko I shall not want. Naka le confidence akhuluma ngayo, akathi ngiyakholwa angeke ngiswele, akathi uma kuhambe kahle ngeke ngiswele. Bathandekayo, uma sikhuluma ngomelusi sikhuluma ngomuntu owenza isiqiniseko sokuthi izimvu ziyavikeleka, ziyondleka, ziholeleke emadlelweni akahle. Uma ngabe uJehova engumalusi wakho, ungakhathazeki, qhubeka naye. Kodwa uma ngabe uJehova ngasiumelusi wakho njengoba kusela ama-hour ukuthi siye ku-2026, mana ngakuye, mkhethe. Alibonge igama leNkosi, ngoba uma siye ku-2026 uyamdinga lo melusi. Wena uyimvu, kusho Jesu, akusho mina, uthi izimvu ezami ziyalizwa izwi lami. Imvuke ayifani nehasha, ayifani nekamela, ayifani nembongolo, ayikwazi ukuthwala umthwalo. Wena uyimvu, ungazithwaleli imithwalo going forward ku-2026. Abanye abafundile ngezimvu bathi imvu isilwane sithi masiwile asikwazi ukuzivukela, funa kuze umelusi asivuse. Uma uzophumelela ku-2026, khumbula ukuthi iqiniso lithi uyimvu, wena uyamdinga umelusi, uyamdinga uNkulunkulu anguJehova Rohi. Because uma sithi shepherd, sithi Jehova Rohi. God bless you. Balaleli, ngiyanibingelela ekuseni egameni likaJesu. Onibingelelayo umfundisi uQueen Ceko ebandleni le-The Alliance Church in South Africa, ebandleni laseShiba Siding. Sikhuluma ngomelusi, sikhuluma ngoJehova Rohi. Uma ukhubeka ngaleli hubo likaDavide, ngikhuluma ngehubo lika-23. Uthi uverse 3, ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Hayi ngoba ngingumntwana kaJese, hayi ngoba ngiyi-previously disadvantaged individual. Nkulunkulu esimkhonzayo akayena uNkulunkulu we-affirmative action. Uma enza izinto, uzenza ngenxa yegama lakhe. Yizwa umpostoli uPawula uma ekhuluma ebhalela uTimotheo kweyesibili kaTimotheo isahluko 2 uverse 13. lithi lapho iBhayibheli, if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. If we are faithless, he remains faithful. Bathandekayo, uthi uma singathembeki, yena uhlala ethembekile, ngokuba akana uziphika, uNkulunkulu. UNkulunkulu on his role, go office lakhe njengo Jehovah Rohi, njengo uNkulunkulu ongumelusi, angeke ayekele ukuba ngumelusi, ngenxa yokuthi wena awusemethembi ukuthi yena ongumelusi. Bathandekayo. He remains Jehovah Rohi, for he cannot deny himself. He cannot disown himself. Methembe, bamba lokhu, uyamdinga as you walk, as you go to 2026. God bless you. Balaleli ngiyanibingelela ekuseni egameni lika Jesu, nibingelela ngumfundisi uQueen Ceko webandla le The Alliance Church in South Africa. Sikhuluma ngoJehova Rohi, sikhuluma ngoJehova engumelusi. Sesishilo ke ukuthi uthu Davide uyabuyisa umphefumulo wami uholela emanzini okuphumula ngenxa yegama lakhe, hayi ngenxa yokuthi mina ngingumntwana kaJese noma ngangasiphi esinye isizathu. Verse 6 waleli hubo uthi, impela okuhle nomusa kuyangilandela mihla yonke yokuphila kwami, ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Bathandekayo, uma indaba iqhamuka kuDavide, woyithatha. Isizathu uDavide akakhulumi njengomuntu obika izindaba, akakhulumi njenge-presenter enikwe iscript kwathiwa ayifunde. UDavide uyiloku esikubiza ukuthi is an eyewitness. Into ayikhulumile, into ayibonile, ayi-experiencile, is an eyewitness, a reliable one for that matter. So when he speaks about God saying, I was young, but now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, he's actually testifying, we are fagaza, and he is a reliable eyewitness of the things that he is saying. Uthi ke uDavide, ngoba wena Jehova ungumelusi wami, angiyikweswela noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angisabi ngokuba wena unami. Uma ekhuluma ke uDavide ofisini lakhe njengofakazi othembekile, adeclara izinto azibonile, ugcina ngokuthi impela okuhle nomusa kuyangilandela. Lalelani bathandekayo ekuseni, akathi uDavide uma konke kuhambe kahle, akathi uDavide ngiyakholwa ukuthi kungenzeka okuhle nomusa kungilandele. Ukhuluma ngesibindi, he says, surely goodness and mercy shall follow me, because you, God, are my shepherd. Umthandazo wami namhla ekuseni, balalele, ukuthi uNkulunkulu akatshale le ndlala nalokoma ukuthi umfune abe ngumelusi empilweni yakho. Ungahambi unganamelusi, ungahambi ungelusekanga, ngoba uma ungelusekanga awuvikelekanga, awugayideki, awondleki. Inkosi enibusise.